kuyaeneza, ubinadamu ni kuteleza. Hata kama ukinkosea, sema I'm sorry. Ayuewe, iyo ndo tiba yangu. Iyo ndo tiba yangu. Nasi unajua mwezako na moyo mdogo, sijazoea maumivu na kama nikiteleza takuomba radhi unisame. Ikija mvua baridi sijazoea msoto, nitakosa utulivu, utanipa pressure, utanikondesha nisipone. We yangu dawa, oh baby dawa. Nikondesha nisipone, we yangu dawa.